Oi, Santana.
Commission.
How are you chat about today?
Them no know.
Them no know.
See in a Germany. And they music.
Now the man you know innocent. It's a busura. What told him have him? Togo go have him.
Yeah, you got ya.
Gamba nyimbo different roses o kuba wo zari ngampia fune nyingi ya dugala gamba nyinti eyetsa ba julizi yali moyekela kumbe ali musirikale wa kabaka kuzema nyimbo straka ye miss you god ere cha mtu mya mwezi ali ana positive liwe paka kati sima nyimbo libo judi thodi kwa kola gata ko zari na kuba serembo chokola gamba nyimbo sei ya fukara ba ne paka kati te shamra myokosa
wabula nali manyi Ngaba nebuza ko mugenzi omumanyi Omumanyi akizudde taina kyamanyi Omagoye buze kiki kyomanyi Obuza bomanyi kubanza sina kyemanyi Kugambe sina kyemanyi Olina kyomanyi Muza olina kyomanyi Nali manya abakazi abalungi tebakwaniga naye ndagaji omukulage eyabukowa Nga manyimu ababibo tebagaana omugamba bugambi twende tujende nga mugenda Nali manyimbo bano ba kocha mube basinga kumba bamutwasirira
Nga manyiba nabayimba ku mukwano mbo baba ne labu naye ne wafe kitalo nnyo Nali manyimbo no sina kye manyi kizudde manyi nnyo kati yemu abamanyi Nga manyiba no barapa bali mu muzannyo era kizudde mu bakyali mu muzannyo
Wabula nali manyi Ngaba nebuza ko mugenzi omumanyi Omumanyi akizudde taina kyamanyi Omagoye buze kiki kyomanyi Obuza bomanyi kubanza sina kyemanyi
Kugambe sina kyemanyi Olina kyomanyi Muza olina kyomanyi Nali manyi okukula emyaka kya kitiibwa kumbe kikosa abakyala n'abazannyi b'omupiira Nga manyi bano bakadongo kamusinga mbu bamanyi nnyo ennyimba za dakika 18 Nali manyi abanyankole bajja mu Kampala kulonda naye ate ekizuddemu be basengamu ebibanja Nga manyi buli gwe basala embala abeera seeta anti mbu ayayaya seeta Nali manyi mbu n'okulu yekulu nga neebuuza kukoni asumwa bakinga Yesu gy'akowe Nga manyi mbu okuyimba kiyambanze naye ekizuddemu kirabika kiyamba
Wabula nali manyi Ngaba nebuza ko mugenzi omumanyi Omumanyi akizudde taina kyamanyi Omagoye buze kiki kyomanyi Obuza bomanyi kubanza sina kyemanyi
Kugambe sina kyemanyi Olina kyomanyi Muza olina kyomanyi
Wabula nali manyi Ngaba nebuza ko mugenzi omumanyi Omumanyi akizudde taina kyamanyi Omagoye buze kiki kyomanyi Obuza bomanyi kubanza sina kyemanyi
Kugambe sina kyemanyi Olina kyomanyi Muza olina kyomanyi Santana 100 acres entertainment baby Commission Kaimba kachia ongera ene ni waita kwa jao Tika somola kusuka wano Gambanti Kowoti
AP3Jaja.com